to mangi. Oh yeah, yeah. Oh la la, yeah, yeah.
Sambo.
Oh yeah.
Crash.
Tapiga makofi mawili matatu. Na ukitaka peku ntavua na viatu. Na maji siwezi ukiabeba kwenye kikapu. Ila ntakupa woya bebe wambiane watu. Na minachokitaka tuashangaze. Tuwafunge midomo wanyamaze. Tuwapostie na picha tutangaze. Kwenye peji za udaku wenye stress watu waze. Na naomba kwanzia leo waweke akilini. Kuwa mimi ni wewe na wewe ni mimi. Hata nkikwekea makopa kwa ni shida nini. Hata ukitaka mapacho utazaa na mimi. Okay, kiss me, baby. Okay, missy me daily. Okay, kiss me, baby. Okay, missy me daily.
Kama muangaja, unaniangazia na najiona mbali wewe. Umenipa kipaza, cha kukusifia na kupigania wewe. Uzuri upo na sura ipo, oh. Unamboni ya unajicho, oh. Na chafujo na beba jiko, mini wako si sumbui.
Usije ukabadilika kakinyonga. Usije ukatonesha na kidonda. Ushanisaulisha ya mjomba. Usije ukanumisa, please baby, na kuomba. Na vyotizama macho yako. Na pagawa, na hizo lipsi zako. Vile ukitaka fimbo yako. Mina chachawa, baby mini wako. Wewe kwangu ni dozi, usinitoe chozi. You are my life. Nikiwa na wewe na vimba kama boss. Hata ukinipa loss. You are my wife. Okay, kiss me baby. Okay, missy me daily. Okay, kiss me baby. Okay, missy me daily.
Kama muangaja, unaniangazia na najiona mbali wewe. Umenipa kipaza, cha kukusifia na kupigania wewe. Uzuri upo na sura ipo, oh. Unamboni ya unajicho, oh. Na chafujo na beba jiko. Mini wako si sumbui, wey.
Okay, kiss me, baby. Okay, missy me daily. Okay, kiss me, baby. Okay, missy me daily.